amaso gange ensozi okubeerwa kwange kulivaawa okubeerwa kwange kuveri mukama eyakola eggulu n'ensi toganya kigere kyange kusagasagana kubanga gwankuuma tobongota raba gwankuuma tobongota mukama tera tewebaka gwemanyi gange esanyu lyange n'ebirungi byendabo bisinga mukama gwesuubi lyange gwe bulamu bwange yesu nsaba okumenge emmeeme yange kumanga yesu nkumanga nze ennaku zonna ng'oli nange onkumanga yesu nkumanga nze emirembe gyonna ng'oli nange mukama gwe mukuumi wange ekisikirize kyange ku mukono gwange enjuba teri njokya emisana newankubadde omwezi eki gwe manyi gange essanyu lyange n'ebirungi byendabo bisinga mukama gwesuubi lyange gwe bulamu bwange yesu nsaba okumenga emmeeme yange kumanga yesu nkumanga nze ennaku zonna ng'oli nange onkumanga yesu nkumanga nze emirembe gyonna ng'oli nange ayi mukama oyogera mu kigambo kyo tona okumanga amagenda gaffe n'amadda ayi mukama kibeere nga bwe wayogera okay.